www.latinsouthfield.com.
Moto, 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 moto.
Tunakalia kiti CCM we Oktoba tunatiki we Amsha amsha Tunakalia kiti Wambi wapinzani waelewe
Tiki kwa mama
Atuna mshindani we
Tiki kwa mama
Wambi wapinzani waelewe
Tiki kwa mama
Atuna mshindani Tiki jama, CCM tuende ni wote
CCM tuende ni wote
Kura ni kwa mama, CCM tuende ni wote
CCM tuende ni wote
Tuka tiki jama, CCM tuende ni wote
CCM tuende ni wote
Wambia pinzani waelewe
Tiki kwa mama
Atuna mshindani Wambi wapinzani waelewe
Tiki kwa mama
Atuna mshindani yeah.